Hii nikini uneza dance na si hardcore sana. Cheki vile minaka nimehaso sana. Ndiyo nifike kwenye bank niligamble jana. Ndiyo nishike kwenye club mini bad boy bana. All the way toka deep under juu kwa ceiling. Kitu fresh soma hii kwenye book of Guinness. Kwenye bone kwenye flesh ni food ya spirits. Kani dope purchase tuna move na speedy. Mwenye ji wa mitani mekam na comeback. Recipe juu ya ja overcome a bad luck. Enemies wako fana wavuta na comeback. Kwenye beef na zakana wachuja kwa ghafla. Kajini na relax na usilete vituko. Kamzuri wacha guards na mchunge mifuko. Chuma stranger wamejana familia faces. Gate crusher la balashi kilia walenje. Kaboom, tumekuja kuwa lecture. Move, vunja shingo twende break dance. Groove, kani hip hop tutakesha. Kaboom, cheza wimbo tetemesha. Kaboom, tumekuja kuwa lecture. Move, vunja shingo twende break dance. Kani hip hop tutakesha. Kaboom, cheza wimbo tetemesha. Badman dani ya ghetto nasimama kwa jela. Mini guan, mini rebo, mini kama Mandela. Nikikam na upepo mtafata bendera. Mkiran kwa mtego mtapata shegera. Hini rain, hini storm, wingie kwa boma. Hini pain, hini war, hini brain disorder. Hini pen, hini flow, hini car diploma. Hizi game, hizi show, nilishazi soma. Kuna stars wannabe, kuna fan na groupies. Superstars wasani kuparara kwa vumbi. Tashanga wenye di kutawala kwa building. Kwa mitaa kwa TV kuonekana kwa movie. Kujiami nikitema kuna fracas. Listen nikirime na kupenya kwenye nervous system. Sijidai nikisema nipe love na respect. Si deny we ni member. Sema wala DJ. Kaboom, tumekuja kuwa lecture. Move, vunja shingo twende break dance. Groove, kani hip hop tutakesha. Kaboom, cheza wimbo tetemesha. Kaboom, tumekuja kuwa lecture. Move, vunja shingo twende break dance. Groove, kani hip hop tutakesha. Kaboom, cheza wimbo tetemesha. Mina swim na mashak, mki dive na chura. Mini chui na attack na kubite kwa sura. Niko biz, niko wax, nimevaa kaptula. Mini king wa sana
na advice kamula.
Na changanya common sense na kusanya mafikra. Naifanya for the best, siku hanya mabikra. Sio drama concentrate, nikiwapa mafikra. Kiobama president,
naongoza taifa.
Mini kichaa wanaanza kujikuna jikuna. Kujificha, kujibanza, kimiguna miguna. Tunakesha tukitunga na hakuna kutu.
Juu ya pesa, juu ya unga, ndio na lima na vuna.
Salimia shikamoo, mialiko kwa party. Kisheria hii ni law, utafuata mashati. Tarajia kuigno, utashikwa mashati. Karibia kwenye show,
Mau Mau ndio kambi.
Kaboom, tumekuja kuwa lecture. Move, vunja shingo twende break dance. Groove, kani hip hop tutakesha. Kaboom, cheza wimbo tetemesha. Kaboom, tumekuja kuwa lecture. Move, vunja shingo twende break dance. Groove, kani hip hop tutakesha. Kaboom, cheza wimbo tetemesha.
Kaboom, yes.
Yes.
Move.
Aha.
Groove.
Aha.
Kaboom.
Yes.
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 Kaboom.
Yes.
Tumekuja kuwa lecture.
Sema.
Vunja shingo twende break dance. Kani hip hop tutakesha.
Tena.
Cheza wimbo tetemesha.
Mzuka.
Madogo Digital Saka in the building. Uko flani Mau Mau. It's the rap.
Yeah, yeah. 2012, 13, 14 and the future.
Kaboom!
You can double O and then you double. Yes, sir. Yes, sir.